tena, tiri tena. Achunchue, sayari dunia ina vingi, vingine achia, venye maumivu vitafanya mimi na wewe kugombana. Bona kama moyo mashine, hauzugumida mpengine, nando mana umempenda yule mbena ya na mwingine. Bona kama moyo mashine, hauzugumida mpengine, nando mana umempenda yule. Mbona kasha nifanyaga ukaksi, mina mpenda eti ye hanitaki. Hadi namba yangu kasha idiliti, nisionge na ye. Siku nikifa nizikwe na picha yake. Mina imani nitakutana na ye. Siku nikifa nizikwe na picha yake. Ona imani nitakutana na ye. Moyo wangu nauma, moyo wangu nauma, moyo wangu nauma, siwezi kuishi mwenzenu bila ye. Aye moyo wangu nauma, moyo wangu nauma, moyo wangu nauma, siwezi kuishi mwenzenu bila ye. Kama sura ndo cheo ambacho naringia, mtanu meacha matokeo, akilini mina kuwaziao. Kama uzuli unao ila nami lichangia, we ukanona kimeo sawa na dua mina kuombea. Una niliriski maisha yangu, kidogo na chopata kisiwe cha kwangu, kiwe chetu mina wewe mke wangu. Mbona umekuwa guide wa moyo wangu, ukararuwa raruwa na figo zangu, ukatoboa toboa na mboni zangu. No masikoni, mbona kasha nifanyaga ukaksi, mina mpenda eti ye hanitaki. Hadi namba yangu kasha idiliti, nisionge na ye. Siku nikifa nizikwe na picha yake. Ona imani nitakutana na ye. Siku nikifa nizikwe na picha yake. Ona imani nitakutana na ye. Moyo wangu nauma, moyo wangu nauma, moyo wangu nauma, siwezi kuishi mwenzenu bila ye. Aye moyo wangu nauma, moyo wangu nauma, moyo wangu nauma, siwezi kuishi mwenzenu bila ye. Tiri tena, tiri tena. Aramo wa the big blaza, wasalimie watoto wa Star Music, msalimie Betel Shifter, wapi tuse boy, boy, msalimie malaria sugu. Weyo, babake na shau wa kumuita Garoja.